sechikubo ndi muzirate muzukuru wakatongole mulema tuliba wesi mulubiri lwa kabaka nolwensonge yo binonze sibikole buketerero ndope mbuga NIC sabatule ngoma sebe umule bino byatandika mpola mpola mbagamba samuganza mula mwabalimba byatandika mpola mpola balimba nze samusenda mula mwabalimba ansanga mu kisenge ntute mulamu yekola obujusi mulabe neyebitigula bwagenda mulu ategakanyebwa mufune nene buzabuza mwegobeko mulamu nalemerako mwesireko nene buzabuza mwegobeko naye mulamu nalemerako mwesireko sijabira nene mulamu wange sijabira nebwabinsinga nze sijabira nebwe bintu byobitwale sijabira nebwe bitigula nzosanze ndaba sijabira nene mulamu wange sijabira Manyoli mulungi mulamu njagala naye nawasa mutowera nze kati ndeka toka kabiria ngenda kuita abakulu ntekeko pita abange toka kabiria ngenda kuita abakulu ntekeko pita naosanga mukisenge ntute mulamu wekolo bujusi mulabe newe bitigula bwogenda mulu teka kanye bwa mfune nene buzabuza nkwegobeko mulamu nolemera konkwezireko nene buzabuza nkwegobeko naye mulamu nolemera konkwezireko
sijabira
ebya mulamu wange sijabira nebwabinsinga nze sijabira mulamu ebintu byobitwale sijabira nebwe bitigula nzosanze ndaba
sijabira
ebya mulamu wange sijabira nebwabinsinga nze sijabira mulamu ebintu byobitwale sijabira nebwe bitigula nzosanze ndaba
sijabira
Kanoke mutudaba kulwe nsonga muzitwali Mwitabe mbuga mulope Kanoke mutudaba kulwe nsonga muzitwali Olwalera mange mutuzi
Olwalero
Aiko kwamba lobulungi
Olwalero
Olwalera mange mutuzi
Olwalero
Aiko kwamba lobulungi
Olwalero
Akomyo kunyimirizanga ntute Aiko kwamba lebi wangu koyi Akomyo kunyimirizanga ntute Aiko kwamba lebi wangu Kabaka